the wind keep on blowing. I see migration of the people.
Umeminya utashu wangu, wegemee makosa na kuzuia upepo wangu, sivume kwenye pesa, haufai kwa kilimo, labda kwa kuzika, sasa umebaki mashimo, na miamba tabaka. Chumwa kwenye gazeti ndo unazidi kuongezeka, kumarufa mwenye azi unazidi kuporomoka. Kuna shamba moka na suti, ananyata juu ya tope, yuko smart wakati wote, anaogopa sicho kuki. Lombo chumi upando kaniprintia noti mpya, nikakuliza hii ni nini, ukasema ni si hasa. Jicho la mkazi limeruhusiwa kuona, ila mdomo wa mkazi umefungwa na banda.
Can you get back the manual? Can you get back the fertilizer? Can you get back the manual? Can you get back the fertilizer? Ah, this is the Kanyaba na wanyama. Ilo kosa lituba, wakazi wanayama. Icho la mkazi limerusiwa kuona. Ila mdogo wa mkazi ujerusiwa kunena. Palikuwa na mstari mvuka bila kujua. Saki kufikiri kitu kisichotokea. Kumuwa dui ni kuongezea mashabiki. Na kwa kikishia chui kwenye kondo wa upiki.
Injili ni ya majungu, soya kumsifu Mungu. Ni mokota kondo milotumika juu ya ardhi ya ukumbi wa maombi ya kufunga na kukesha. Social sticker ni fufu la kichwa juu ya paji la uso la t-shirt za wanyika, which symbolize a noble citizen who got locked in a brain by being silenced with the force from the government, the force from the system. If I speak a wrong thing done by the system, it's obvious I'ma end up behind bars. And I don't care, he's a saint one and he's gonna live forever.
Can you get back the manual? Can you get back the fertilizer? Can you get back the manure? Can you get back the fertilizer? Ah, sisa ifilo kanyaba na wanyama. Ilo kosa lituba, wakazi wanayama. Icho la mkazi limerusiwa kuona. Ila mdogo wa mkazi ujerusiwa kunena. Palikuwa na mstari mvuka bila kujua. Saki kufikiri kitu kisichotokea. Kumuwa dui ni kuongezea mashabiki. Na kwa kikishia chui kwenye kondo wa upiki.
The perception of right or wrong will always differ from one creature to another. Band the Quran or ban the Bible will never change the reality of the struggle. I was born in 1980 something and I found myself in this terror of London. Santen was asked kunleta jua hii azi. Siku mkechia ngazi ntawalipizia kisasi. Kwan wa asi kwanza walikuwa wa sisi na sisi. Ndo new vision ya wa asi. Kwan wa asi kwanza walikuwa wa sisi na sisi. Ndo sisi wengine mafisi.
Can you get back the manual? Can you get back the fertilizer? Can you get back the manure? Can you get back the fertilizer? Ah, sisa ifilo kanyaba na wanyama. Ilo kosa lituba, wakazi wanayama. Icho la mkazi limerusiwa kuona. Ila mdogo wa mkazi ujerusiwa kunena. Palikuwa na mstari mvuka bila kujua. Saki kufikiri kitu kisichotokea. Kumuwa dui ni kuongezea mashabiki. Na kwa kikishia chui kwenye kondo wa upiki.